gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale ayaa dhagax dhigay wadooyin interlog ah islamarkaana laga hirgelinayo waaxyaha degmada howl wadaag ee magaalada muqdisho munaasabadda dhagax dhigka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada howl wadaag mudane bashiir cabdi maxamed gudoomiye ku-xigeenka degmada howl wadaag agaasimayaal odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale ayaa ka waramaya dhagaxdhigga wadooyinkan
munaasabadan aad ku weyn ee muhiimka u ah gobolka banaadir gaar ahaan degmada howl wadaag oo aan maanta joogno maanta waxaan dhagax dhignay saddex waddo oo runtii halbowlo u ah degmada howl wadaag isku celiskana runtii ay gaarayaan ilaa iyo 3 kilomitir wadooyinkan runtii waa wadooyin muhiima oo istraatiiji ah oo degmada howl wadaag runtii ka baxa isu socodka bulshada iyo ganacsigana lafdhabar u ah runtii waan u mahad celinaynaa maamulka degmada iyo bahweynta reer howl wadaag guud ahaan oo runtii si iskaashi ah isxilqaan ah hawshan iyada ah ku qabtay taasoo runtii ka turjumayso siyaasadda maamulka gobolka banaadir ku qotanta in bilicda caasimadda la soo celiyo la hagaajiyo xaafadaha la dhigo interlogyo loo sameeyo wadooyin waaweyn oo laamiye ah iyo adeegii runtii intaa ka baxsan lana laneeyo maanta marka waxaan u joognaa munaasabad sidaa oo qaaliga ah waana ugu mahad celinaynaa mar kaleenta maamulka degmada iyo reer howl wadaag runtii isxilqaankan oo mar qura saddex waddo oo halbowle ah ay ugu diyaar garoobeen in ay ku saaraan interlog interlogan faa'iidada uu leeyahay waxaa waaye socodka bulshadan wuu hagaajiyaa ganacsiga wuu hormariyaa amnigan wuu ka qayb qaadanayaa bilcida guud ahaanna runtii aad iyo aad ayuu u soo saarayaa
maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkan dambe waday dadaalo lagu horumarinayo bilicda iyo quruxda jidadka caasimadda si caasimadda ay ula tartanto caasimadaha kale.